biyabera munno omuntu akwagala nawe kukoyagala wesibanga kuba kwagala mumasanyu kabooba muzibu abatakyakulaba naddala abakazi ngaolimu avuwerimbi abasinga obungi banoonya byakufuna agala alina tozanyisa nsimbi kasakuwedde kkote lyasekanaawe omanye ensimbi sibanyako zakufuna naye okuzikuuma kyekizibu kukola basinga wano bali bafunye ensimbi nezigwawo nga tebakoze tegeka oboze kyazitanga kinana ku kikumi bawoza bya nsimbi nawe bizibu bimanyi teryakulaga nti okulima kwavanira zafiira omu abasinga ka bamasanyu kasibwe yayogera yekoledde kaki yadde kuffe yeyogeze sina sewaana kubeera sinnafuna naye sikwagaza kubanga bwentunula kyebankulengeza ekituufu ekyokukola kyokutereka ly ekkubo ly'okufuna tokola byenkolakola nga bwegambye kyawandiikwamu kyetaba ekikulu ekitusudde abavubuka kimanyi twegomba nnyo kuredeza empanvu bw'onyumya n'omugagga n'atumya sooda nawo bayita nti bampe kasidone soka weebuuze nti olyanywedde kasooda ayimiridde atya kwetonywa kabampaane okulya si kibi obulamu kyekikulu emensawo yo n'ekyalwagala olubuto yagala olengeremu mu maaso gy'ogenda wetegekere ngo kyayina amaanyi maaso gye bujja tolikola entondo myaka nsanvu ng'obigikwagasawo tandisa okukola oyo onoogereka afuna mekamu ako nze sibikola mbeererawo neefa fisa olukumi olondikuladisaati omubuuza muntu ofuna mmeka olunaku akuddamu sirina simenyeka bya kisiro kyokka tolwekula omukozi bwajereka gwasaba olukumi bwalumumma n'ayomba ekintu kweraga oluyonjo n'amalala otambula ozimba emyaka gikubye ekkamba obwavu bulumme yali afunye ensimbi wawo kundirinda byakuuza oliwoyita ne bageya makubo yalina sente oyo kwetolaba duniya
Yeah. oluleta